shankysupplier.com.
The Bad Game.
My name is Rufaki Championi. I'm Snatano.
Chapa, Pesi Tena Oi Baba.
Pata kafanya hii track.
Unanyata kamwiza na kwenda kuiba.
Kuyu.
Unacheza kama chiba.
Kuyu.
Kama umekanyaga mwiba.
Kuyu.
Mwenye njaa kishiba. Utachua imbia wanafanya mala kaitwa panya ukitaka gombane nao wezi mamziki na shachoma mafuta yao weka baria wote pandisha mbunyu mbunyu wote tucheze mbunyu mbunyu kama unipingi mbunyu mbunyu wote tuluke mbunyu mbunyu wote pandisha mbunyu mbunyu
maijarishi uwe mama masisadu nachotaka kona kila moja mbunyu Show za kigeza tunatumia pesa utake kunyanyua mbuju basi sepa soba katokula semesha mguu kunyanyua unasubiri ni adiki wete kanyanyua hata kama umelewa usiogope kumoja juu njoo tucheze wote hata kama umelewa usiogope kumoja juu njoo tucheze wote
wote tucheze mbuju mbuju kama unipingi mbuju mbuju wote tuluke mbuju Pandisha mbunyu, mbunyu
Wengine wanaluka luka huku wanaserebuka Kila mtu kitake kapandisha msuka kisa mdundo Mangi kasau kufunga duka
Miana niko shakario na kweka juu Kifo sha mendesta ina mbunyu
Achanti baba Nasma
Wote tucheze mbunyu, mbunyu kama unipingi mbunyu Mbunyu wote tuluke mbunyu, mbunyu wote pandisha mbunyu, mbunyu
Porta tena.